serigne bi khadalahu law maktalahu neena yeen mouride yi aju ci man bu fekkon aju wulen won ci man faawu ngeen tabbi sawara donte jamono ju neew lay don dora tabbi aljana li waral sama tukki bi sunu borom subhanahu wa ta'ala ba mu binde gud yaram yi le beggon ma rambu mbollem samay talibe dadi may bolek tuba bi ba noppi dox sama digg ak ñom bañu ragal ma ñuy def ci man lañu doon def ngir ma baña laal dara ci ñom lu leen nuru ndax buma laalon dara ci ñom lu leen nuru tabbi sawara waye sunu borom subhanahu wa ta'ala musul na ma ci sawara ak lepp lu mu geureumul ci daraja yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama lol batay min ci xatu 168 ci diwanu jassaw shakur